I want to share something about tithing you need to know.
Napenda nieleze kitu kidogo kuhusu kuleta chekumi wala kulipa chekumi ile mnapasha kujua.
If you decide, I'm not going to tithe to the church, I'm not going to come after you and say, hey, why aren't you tithing? I'm not going to knock on your door and talk to you about that.
Kama leo nakataa kuleta chekumi, hautatuonaka kumlango yako dada, nija ulipe.
I don't need to do that. You know why?
Mimi sipashi kufanya vile, mnajua ni kwa nini?
Because God is already watching you about that.
Kwa ajili Mungu yeye pekee yuko nakuangalia.
God knows if you are tithing or if you are not tithing.
Mungu anajua kama uko naleta chekumi wala pana.
And actually the tithe, you see, it belongs to God.
Napenda ujue kusema moja ya 10 yenye unaleta sio yako, sio ya mtu, ni ya Mungu.
You see, the 10% you either give it to God or you let Satan steal it from you.
Ni mpango yako. Ile moja ya 10 ukipenda unampatia Mungu, wala unaacha shetani anakuiba.
As my wife and I, from the very beginning of our marriage, we decided we are going to give 10% to God.
Bibi yake na yeye walibeba mpango kusema kumwanzo tu ya ndoa yao watakuwa wanampatia Mungu moja ya 10.
So we always have.
Na tulikuwa tunampatia na tunampatia kila wakati.
And we were so happy to give our tithe, we even decided each year after we were married, we decided we're going to give more.
Na tulikuwa tunampatia Mungu na tulifurahi, tulisema tunaweza kumpatia Mungu zaidi.
So you know, we Americans, we like to use percentages. So the first year after we got married, we said we're going to give 11%.
Sisi wa Amerika mnajua tunapenda ma percentage. Tulisema ulia 10%, tutakuwa tunampatia 11%.
We were living in Oklahoma, living in a mobile home, we were very poor.
Tulikuwa kwa Oklahoma mnyumba moja, tulikuwa maskini sana.
But we always gave the 10%, then the next year 11%, the year after that 12%.
Tulikuwa tunampatia Mungu 10%, 11, 12, ikunendelea vile.
And we gave more and more every year up until 10 years of marriage, we decided we're going to give 20%, and we stopped it right there because we wanted to keep eating food and paying for the rent.
Tukanampatia Mungu ti kisha miaka 10 tunakuwa tunampatia Mungu 20% na tunasema tushimamishe hapa kabla tutakuwa nakosa chakula sasa.
But I actually have heard of people who give up to 50% of their tithe, even more than 50%, 70%, 80%, they give to God, and they always say, God provides everything I need.
Mimi najua watu walibeba mpango ya kumpatia Mungu sio 10%, lakini wanampatia 20, 30, 40, wengine wanampatia mpaka na 80%. Lakini ushuhuda wenyewe wanasema Mungu anawapatia kwa kila wakati wanahitaji.
So if you do not tithe, I want to give you a challenge today.
Kama wewe uletake moja ya 10, leo napenda nikutie mbele ya mpango yako wepeke.
And the reason I give you a challenge is that God gives you a challenge. He says, "Test me in the tithe."
Sababu yeye anakupatia kipimo kwa ajili Mungu peke yake anasema unipime kwa kunipatia moja ya 10.
He tells us, "If you give a tithe, you test me and see if I do not pour a blessing on you. You can't even hold it. It will overflow out of your life."
Anasema, wewe unipatie tu moja ya 10 na angalia kama sitaweza kukupatia zaidi.
You see, God is looking for you and me to take a step of faith.
Mungu anapenda wewe na mimi tubebe mpango ya kwenda mbele kwa imani.
Where we say, "I don't have enough money to pay my bills. How can I give my tithe?" And God says, "Test me. Try me. See if you won't survive."
Mungu anakuangalia kunahangaika, nikimpatie Mungu hii franga, talipa nyumba je? Mungu anasema, "Pima, unipatie na uangalie kama sitakupatia nyingine."
I promise you, if you are faithful with your tithes, if you're faithful with your offering, you're going to see God pour a blessing into your life.
Mimi nakuelezea leo, kama uko mwaminifu mkuleta moja ya 10, utaona jinsi Mungu atakubariki sana maisha yako.
Amen.
Amen.
If I were to ask many of the people in this congregation, so many would give a testimony of God's faithfulness over the years.
Kwa kweli nikiuliza guests tunaikala hapa, kwa watu wanampatia Mungu cheo kumiabu na uaminifu, mtasikia ushuhuda kusema kabisa Mungu anakuwa anawabariki kila wakati.
I learned about tithing from the oldest people in this church.
Nilijifunza kuleta cheo kumi kutoka kwa wazee wa ndani wakubwa wakubwa mkanisa yetu mzima.
My father and mother, they taught me to tithe like Michael was when he was little, just like that.
Ni baba na mama walikuwa wananifundisha kuleta franga sasa Michael wakati alikuwa mdogo.
You teach your children to tithe from the time they even see and know what a dime is.
Unafundisha watoto kutoa wakati na wajua hata maana ya ile kingolongolo kimoja.
So I grew up tithing. I've never considered not tithing.
Nilikomala vile nikileta chekumi yangu na sikuwezi kuitika siku moja silete chekumi.
If you do not tithe, I want to challenge you today.
Kama wewe uletake chekumi leo napenda wewe mpaka.
You test God.
Umupime Mungu.
When you put your tithe and say, God, I don't have enough money, but I'm going to give you 10%. Here it is. I test you. I challenge you.
Wakati franga yako yenei, unabeba franga moja ya 10 unasema Mungu. Franga yangu yenei lakini gisa naomba moja ya 10. Yoi, mimi naitie. Mimi kuna kuangalia sasa.
Then I'm going to let you come give a testimony about how God was faithful to you.
Kisha pale mitakupatia batu utasimama kumbele utaelezea batu namna gani Mungu ni mwaminifu.
Amen.
Amen.
I want to thank you for listening to this message today.
Napenda kumshukuru kwa kusikia hii mjumbe leo.
I want to give a little encouragement to you from the book of Joshua as we're closing.
Napenda nimpatie neno moja kumtia moyo mkitabu ya Yoshua.
When Joshua came into the land, he was told, "I want you to conquer the land."
Wakati Yoshua alijikutana mumugini yenyewe Mungu alimuelezea napenda uende na uibebe.
And God gave him a plan.
Mungu alimpatia mpango.
Church, we are entering into a new time in our church.
Kanisa tuko nenda mkipande mpya ndani ya kanisa yetu.
I was very happy with the report that we saw except for one area.
Nilikuwa na furaha sana kwa kusikia jinsi walitupatia hii report lakini kulikuwa kitu kimoja kilinihuzunisha kidogo.
From a money standpoint, I feel God has blessed us. I feel like we are being faithful. I'm happy about that.
Kuhusu franga naona tuko waaminifu tunampatia Mungu na Mungu anatubariki.
But there's one area that made me a little feel a little discouraged.
Lakini kuko kipande moja yenyewe inatuvunja moyo sana.
Our attendance over the past several years has been going down, down, down a little bit.
Je, watu mkanisa tunakwenda kupunguka kila mwaka, kila mwaka, kila mwaka.
Now I still feel like we have a great church. I still feel like we're having good meetings, good services, good worship. I'm so happy with all the things we do.
Miko na furahi sana. Kanisa liko mzuri, biete tunafanya ni vizuri na naendelea kufurahi.
But from time to time a family will leave, they will go to another state and then we don't have the new people coming in like we need to.
Na mara mingi utaona ni majamaa beko natoka mwii etaba naenda mwetaa nyingine na wakati wanaenda hakuna jamaa nyingine nakuja kwa kufinika ile tundu.
So the Lord gave us this word that this year is going to be a year of restoration.
Ni kwa maana Mungu alituambia hii mwaka itakuwa ni mwaka ya kurudisha mupya.
We used to have close to 200 people every Sunday in this church.
Kila dimanche tulikuwa au moins 200 personnes.
Then we had 3 different church plants leave us and we dropped down to about 120 people.
Ni pale makanisa batu walitoka na kwenda kuanzisha makanisa mengine na tunajikutana batu wanapunguka tukabakia na 120.
But we haven't gained back those people yet.
Na mpaka leo atuarudisha ile batu walitoka bale
so
batu walitoka.
So that's what we're working on this year.
Njo kazi tuko nafanya hii mwaka.
And I want you to join me.
Na napenda wewe ukuyo simame na mimi.
I'm asking you to join me in prayer.
Napenda usimame na mimi maombi.
I'm asking you to join me by inviting people to come to church.
Napenda usimame na mimi kwa kuita batu mkanisa.
I'm so glad whenever I see someone like this sister who has been in our church before and now here she comes back again. I bless you, sister.
Mimi nafurahi sasa dada yetu gisi alienda na wakati anarudia tunasikia furaha sana tunamubariki dada yetu.
But you know, it takes somebody from our church to go and invite somebody else.
Munajua kwa batu kuja ni wewe mtu wa mkanisa ndio unapasha kwenda kuita mtu.
So I'm asking you to get serious about inviting people to come.
Ni kwa maana mimi naomba mkuwe naita batu kuja.
You see, God gave Joshua a different plan for each city that he was supposed to attack.
Mungu alimpatia Yoshua mpango mpya kwa kila fazi kwenye atajikutana.
So for the city of Jericho, he told them, "I want you to walk around the city one time every day until the seventh day, 7 times around and then you shout and yell."
Kwa mji wa Yeriko alisema mtakuwa mnazunguka mara moja kwa siku na siku ya 7 mnazunguka mara 7 na mnaweka kelele ya furaha na hivi ile kibambazi itanguka.
And the next city, there's the city of Ai.
Lakini mugini nyingine ifuata ni mugini ya Ai.
We talked about that before. There was a problem there.
Kule kulikuwa mambo mwe likutana na pale.
But then when they solved the problem, then God said, I want you to take this city, but the plan was different.
Na wakati walimaliza ile mambo Mungu alimwambia utabeba hiyo mgini lakini namna ya kubeba mgini itakuwa tofauti.
You see, you can't do the same thing the same way every time.
Unajua haina haiko mzuri kufanya kitu kimoja kimoja kila wakati.
They didn't go to AI and walk around the city every day.
Hawakwenda kwa AI na wanaanza kuzunguka tena ile mgini tena.
You know, we like to think that way. If we're engineers or accountants, we like to think we got to do it a certain way and let it be the same way every time.
Unajua kama uko engineer uko vraiment cartésien ni ape na toka ape na kanyanga ape na kanyanga ape na basi.
But God has a new plan for each city.
Lakini Mungu iko na mpango mpya kwa kila mgeni.
So we as a church we're going to have different plans doing different things all year long.
Kwa maana sisi kama kanisa tutakuwa tunafanya vitu tofauti. Na wakati tofauti.
Ways to bring victory by going into the community, bringing people to us.
Namna kupata ushindi ni kwenda katikati ya fazi kwenye tunaishi na kuleta watu ndani ya kanisa.
And another plan is going to be in your home, in your house, where you become a center of ministry. You go to your neighbors, you bring them to your house, and you share the word of the Lord with them.
Namna ingine ya kufanya ni fazi kwenye wewe unaishi. Unaweza kufanya wewe unakuwa mwangaza nyeko pale unaenda kwa wajirani wako unawaleta mnyumba yako ni pale watatoka mnyumba yako na wajikutana mkanisa.
With each of these cities there was a different plan for how to take the city.
Mkila mgeni kulikuwa namna tofauti na mpango tofauti kwa kubeba mgeni.
But the mission was always the same.
Lakini kazi yenye ilipewa ilikuwa ni moja.
You take this town.
Anasema mubebe mgeni.
Occupy.
Ingia na mwikale.
Take over.
Mubebe na mtawale.
Bring God's blessing into the place.
Mulete baraka ya Mungu pa nafasi hiyo.
That's what we're going to do.
Jenye tutafanya.
But when we go and occupy different neighborhoods of Denver, we're not going to kill all the people.
Lakini atuseme wakati tunaenda twende tukauwe watu wote tutakuta kule.
We're going to win them to Jesus.
Tutakwenda kuwabeba na kuwaleta kwa Yesu.
And we're going to bring them into the Lord's house.
Na tawaleta ndani ya nyumba ya Mungu.
And you know, for me, I would like them to come to our church, but that isn't the most important thing.
Juu yangu napenda watu wakuwe mkanisa yetu lakini sio shabaha yetu kabisa.
The most important thing, whoever we talk to, whoever we touch, is that they turn their eyes to heaven.
Shabaha yetu kubwa ni kusema wote mwenye tutaongea naye, hata kama sikwenda ndani ya kanisa yetu lakini macho yake yangalie mbinguni.
They turn their eyes to Jesus, and if they come to our church, fine. If they go to another church, that's fine by me.
Wamupokee Yesu, wakikua kanisa yetu ni sawa, lakini kama wanaenda kanisa nyingine, nayo ni sawa pia.
I just want them to come out of the kingdom of darkness into the kingdom of light.
Vita yetu tunapigana ni kuwatosha ndani ya giza na kuwaleta munuru.
I want to see people set free in Jesus name.
Tunapenda kuona watu kufanywa huru kutiliwa huru mujina la Yesu.
So let's be clear about our mission, church.
Kumbi tufanye wazi mpango yetu wala kazi yenye tuko nayo.
We are not here to build Light of the Nations into a great church.
Hatuko hapa kufanya Light of the Nations ikuwe kanisa munene.
We are here to bring people to Jesus Christ.
Lakini tuko hapa kwa kuleta watu kwake Yesu Kristo.
Let his kingdom come.
Acha ufalme wake uje.
Let his will be done.
Acha mapenzi yake fanyike.
Hallelujah.
Amen.
So, I just want to encourage us. Let's all stand, please.
Napenda nimetie moyo wote tusimame tafadhali.
So I want you to repeat something that we're going to do together.
Napenda useme kitu kile tutakwenda kufanya pamoja.
We want to take the land.
Tunapenda tubebe hii mgini.
But we want to do it together.
Lakini tunapenda tuifanye pamoja.
So repeat this after me.
Sema pamoja na mimi hivi.
Take my hand.
Shika mkono wangu.
And take the land.
Na tubebe udongo wala mgini.
Take my hand.
Shika mkono yangu.
Let's take the land.
Na tubebe mgini.
Are you with me?
Tuko pamoja.
Together we take this city for Jesus.
Pamoja tutabeba mgini juu ya Yesu.
Together with our money together, with our heart together, with our prayers together, we take this city for Jesus.
Pamoja tunashikana mkono kwa mkono tutabeba hii Denver itakuwa ya Yesu.
There's too many problems in Denver.
Kuko mambo mengi mu Denver.
There's so many wrong ways of thinking in Denver.
Kuko namna tofauti ya kufikiri hapa Denver.
We need to be together.
Tunapasha kushikana mkono kwa mkono.
We need to go together.
Tunapasha kwenda pamoja.
We need to pray together.
Tunapasha kuomba pamoja.
We need to bring Denver to Jesus.
Tunapasha kuleta Denver kwake Yesu.
Are you with me?
Tuko pamoja.
Let's do this together.
Tufanye pamoja.
We can do it.
tunaweza ifanya.
Because God is with us.
Kwa ajili Mungu yuko na sisi.
Lord Jesus.
Bwana Yesu.
We want to take the land.
Tunapenda tubebe hii mgeni.
As we take each other's hand.
Gizi tunashika mkono.
We walk into the darkness.
Tunatembea ndani ya giza.
To bring the light.
Kuleta nuru yako.
Lord, we banish fear from our lives.
Mungu tunavunja woga ndani yetu.
We will not be afraid.
Hatutakuwa na woga hata kidogo.
We will walk in the name of Jesus.
Tutatembea mjina la Yesu.
We will walk side by side.
Tutatembea kushikana mkono kwa mkono.
We will walk hand in hand.
Tutashikana mkono kwa mkono.
We will have victory in Jesus' name.
Tutapata ushindi mjina la Yesu.
We will see your light come to the darkness.
Tutaona nuru yako kuingia ndani ya giza.
We will see you bring salvation to the city.
Tutakuona kuleta
We pray for those in the local government.
Tunaombea watu wale wako mu government local.
We pray for those in the school systems.
Tunaombea watu wanakuwa kwa masomo.
We pray for those in all the kinds of places of sin in this.
Kwa wote wenye wako fazi kwenye dhambi kwa mingi.
We pray for light to come to the darkness.
Tunaomba nuru ingie ndani ya giza.
Bring salvation in Jesus' name.
Leta wokovu mu jina la Yesu.
Bring victory in Jesus' name.
Leta ushindi mu jina la Yesu.
Come, O Jesus, come.
Njoo Bwana Yesu njoo.
Let us walk together.
Tutembee pamoja.
To win this city for Jesus.
Tupate kuwina hii mgini juu yako Yesu.
That's our assignment.
Ndio kazi yetu.
The strategy will be different.
Mpango itakuwa ya kuachana.
But always we come up with the same thing to win the people for Jesus.
Lakini shabaha yetu ni kuwina watu kuwaleta kwa Yesu.
In Jesus name.
Mujina la Yesu.
Hallelujah.
Amen.
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 Amen. You know, we are going through this journey together as we find our way through each year.
Tukunaenda hii safari pamoja na tutakwenda kuvumbua nini tutafanya kwa hii mwaka.
I just feel so blessed and privileged to be able to go on this journey with you.
Najisikia na nguvu na mwenye kubarikiwa kwenda mwe safari na nyinyi wote.
I'm glad that we can walk together.
Nafurahi kusema tutatembea pamoja.
Let his kingdom come.
Acha ufalme wake uje.
Let his will be done.
Na mapenzi yake yafanyike.